banna ba o tlhoka nnete. Tlhoriso ya basadi le bana e raketse. Bana le basadi ba phela ka letshogo ka baka la maitshwaro a rena banna. Mo nkabe re sireletsa basadi le bana, rena ra ba tlhorisa. Di-case tsa tlhoriso ya basadi le bana di goketsa tsatsi ka letsatsi. Bana ba tlaisiwa, basadi ba reipiwa ebile ba bolaiwa. Ga bana ba sireletse, ke gale ba goeletsa, mara a ona nko e tswang le mmino. Ba tlhoka basireletsi, ba tlhoka sireletso yaka le wena. Gender based violence must stop. Ga re beng banna boo ba le maikarabelo, re tlhompheng basadi ba rena le bana ba rena.